Yeah.
The African.
Nana.
Drum bits.
Yeah. Lamba sepalia mi wakuzanga. Unapunga na miputu kusemuka chami. Wasengu na inga nove unainga nami. Mewa miko besti, friend yami. Uno vilinga vyove vya pavya kungu mwene samo. Kungu sawisa kubata, kungu shinjisa kubatanga. Na vanyike babandende vecha kungu ana. Kalemesa, so it's enough, enough is enough. Kufuma lelo usepa wetu nafu. Wendenga kanawa na yami nawa. Ngusale kanawa. Ove uutu sepa liami wakuzanga. Lelo na mingu kungu. Kungu. Over to my best friend. Today you and I, it's over. It's over. Obureza me wa miko. Oje uivose ha kabu. Yeah. Amikandale ingu chikefwa okale mesomo kechi kuivwa kananga. Kandale ingu chichivwe okuwa homo chechi kuivwa kananga. Chami kulomba lomba. Chami kuomba omba. Chachikalu kuyoya na yove. Sepalia mi wakuzanga. Ungu soso wake kwa utu. Una kulombo sepa. Hanungu na kutanda zangi. Kalemesa kuwatanga jami. Sobe utu sepalia mi wakuzanga. Lelo na mingu. My best friend, today you and I, it's over. It's over. Obureza me wa miko. Oje uivose ha kabu. Una zeno we. Yeah. Hey, yeah.
Prophet Kaumba Koden
Unana
Takas Ministry.
Yo baby linga vyo baby apavya kungu mwene samo. So it's enough, enough is enough. Yeah.